yeah.
Westsidemusic.net.
Tipak. I never slow. From my cookie to chawa, my soul is still a book. All the rivers and bays.
Mr. Tipak on the bass. Do it.
Yeah.
Avisela kule choka choka vya kumare ino. Angu wambala zino wangu mbatare. Ngulina wami kuzuo, angu waka mangana. Ngulina wami kuzuo, kwa semane njivana. Oh,
vule
mako jona,
wangu
mbatare. Vule
mako,
lwa hitare.
Tawi
yako inasila kudala. Tawi yako inapita kudala. So
Elunga tumalunga unamono Wemba kalunga manga kwa hanemono First come last, last come first Wapule nenyi kwa uchina thirsty Apoyo kumulisa ichuma cha festi Kachi kumuka mchina mulasti Wamane mwali hula nyamuhulula Kumachiki kumusanyika kakumbulula Kizoni wae nguwa mukanyi na kufutulula Yowe ngoe go, ya mingwa munono Meka inaichi inafulu Hakea fumuka lepu la kakaya Sepala mivula makofulia Tutolanga hakuno nga nakulia Kwa amba kana uli haka mvihulia Vya ule ya tuimbili le kuwaya Tuwa ike Kachi ya miko tuwalifuana kaha Kufuka nyama wa mumea
Avise vya kulichoka choka vya kumare ino Angu wambala zino wangu mbatare Ngulina wami kuzuo Angu waka mangana Ngulina wami kuzuo Kwa semane njivana Oh
Vule
mako jona
Wangu
mbatari ate Lwa hitari Tawi yako inasila kudala Tawi yako inapita kudala So
Unisiete
Unisiete
Fuja mako labako nga kumama nako Uyo wandia kafula manako Mumpwisi sechilaka uyo wandineka Efiole njebala tafya mpale Kati ukunga yepo tatwa mpane Nali upanishu mukonkela mu Eka muntu na temwa sana inemo Ine kaya kuchele elo umpele Rizo ni wako ata elo Oke fishu mutakanisha Wandi moshe ukabula webo febo tuliche Kutumpa watumpa kutumpa
Avise ya kulichoka choka vya kumare ino Angu wambala zino wangu mbatare
Ngulina wami kuzuo Angu waka mangana Ngulina wami kuzuo Kwa semane njivana Oh
Vule
mako
jona
Wangu
mbatare
Vule mako
Lwa hitare Tawi yako inasila kudala Tawi yako inapita kudala So
Let's go.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Slow Zambia. I tip back. And it's love piso. Dom Tizo. Wanchi. Derija Sia. King Coin. Mahitu Yabjizo. Roske mwenye kote siria Mr. KK Kelvin Kaumba Haka wanga wanga see you Yeah, JB Mwinga Francis my number Mbelenga See you Apeo See you Monday Nitro Messiah Evaristo Kutwambo Mr. Mwanza I got you Let's go Act to play one bungee